for you.
Tainted the light on this one. The mic is working. Kwano Tugenda Malikita. Uwundi wa mutima go baby wa wangula. Katale kubula mwange totunda. Uwendo go mutima gwange gwazabu. Yegwe chitangala, uya kanyo, you make my temperature rise. Baby, nga binyuma, 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 nga guya gala kufako. Nga binyuma, 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 nga guya gala kufako. Just know we are meant to be. Let us sail above the sea. Mukono gwenguwa Mitukutunda Nikawano Mwatala Mitukutunda Mukono gwenguwa Mitukutunda Nikawano Mwatala Njagala mukwano ebyo byoba kusaba mukwano gufumbe ekyoto ky'omukwano kitume we hold on to our